റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. ሬዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጀልከዳ ገሳሰሊት ሜትር ባንድ ዲግደም ለመድግደም ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልከባ ዳጌ ፎቶ ተከኝ ጃለ ተሞ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ፍሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኝ ዮርዶ ፋጅር ተመርቲኑ ነጋን ከኝ በከወን ጅርተን ትስና ደቀቦ ከሞልተን ከሚሳ ዶሌስ ሰደድ በረኩማ ለማፍ ዲግደሚ ቶክ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ አዶሌስ ቶክ በረኩማ ለማፍ ደሰዲ ከሱም ሜሳን ከሰነ ራኒ ነሞዳን ዲቲ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማቲ አደበበሽ ጎበና ከቶርባንከ ከሰብ ቆተኒ ዳውወቹን ጀጀበሰን ይጅሩ ቆጲ ፈያረቀምኑ ከሰትሞ አካኩን ቫይረሲ ኮሮና ሃራን ዴልታ ጀረሙ አዱኛ ረት ያዶ ኡሙሳ ላልቺ ሱዳን ከጃርመን ፈያዱኛ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ አምሰደበርሰን ኤስና ከነኒፍ ከብሮፍ ከሳቀ በሰገንታን ከኛራ ደገፈቶ ተገኛ አገጡምራትን ወሊንቱራ ጀና ፕሮዲውሰሪን ተምሳሰራ ብራናይሉ ተምሳሰ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱ ማከቅ እንደስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረ በፍቃዱ ተንስ እንደበልሰ
አሸማ አከሞልተኒ አማ ኦዱ ወራ እስነገስብ ሂማታ ካዲ ማማን ፍላኖ ተኮ ዲኤስአንን አዳንቂቴ ካንቱሬ ፍላኖ ነገሌፊ ናኖ ጉጂ ሀርና ገገፈሜራ ገገሳን ፍላኖ ናኖ ነገሌ አማኑኤል ብራኑ ቡፈተ ፍላኖ ሶዶመኑ ከሰቲ ፍላኖ ገገፈሜራ ጀቹዳን ቪኦኤቲ ሂማኒሩ ፍላኖ ከነራቲ ፓርትሬን ሲያሳ ለማፊ ዶርጎማን ዶምፋ ተኮ አካሱማስ ታጀምኖ ንዲበተኮ ሸንተማ ኦል ሂርማታኒሩ ጀዳሜራ ገልሞ ዳዊቲ ደበለተቀባ
ሙርቴ ቦርዲ ፍለኖቲን ወጣበጂ ኩዳ ፉርራ ጋራራቲ ከደርብ ፍለኖናኑ ነገሌ ጉድና ጉጂ አርገገ ፈሜራ ድርገጎ ማኑኤል ብራኑ ክንዲሳምቡ ፈታዋን ፍለኖናኑ ነገሌ ፍለኖን ኩነራ ገነመ ሰዓት ኩድለማ ካሴ አከገገ ፈሜ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተሜራ
አከ ናኑ ክነገለት ቡፈታ ፍለኖ ዲባቶኩሰል ሶዶሚ ሰገልትራ ካናንዱራኒ ዲባቶኩሰገል ፍለታኒራኒ አማ ካ ፈን ሶዶሞ amma filanno kana gaggeessa jirani jechuudha. Haalli filannootti barana kana haara nageellanni rakkoo ture danuu tooftaa bira bira itti fayyadamne amma filannoon haala gaarii adeemsisaa jira jirannee yaanna ummattis barii sa'aatii 12tti jalqabee haga ammatti filataa jira kanaafuu haala gaariitti taasifamaa jira jennee.
ደርገጎ ማኑኤል ፍላኖና ረገገፈሜ ፍላኖ ጋፍ ወጣበጂ ኩዳፍሩ ገገፈሜ ረቲ ወረቃ ፍላኖ ራማቃን ድርጎማዱን ፋተካ ደባሞና ረቲ ከደርበ ታዊሜ ቦድረስ ቦርዲን ፍላኖ ኢትዮጵያ ማሬ ፓርትሌሲያ ሳውሊን ታይሴ ጉያን ፍላኖ ሐራከተው ሙርታዬ ጀዴ አካ ማኑኤል ጀረቲ ፍላኖ ጉጂያ ረቲ ፓርትሌሲያ ሰላማፊ ድርጎማኑን ፋተካ ከድርጎማን ዩታን ታጀብዶን ድበተኮ ፍንተማ ወልስ ቡፈታሌ ፍላኖ ሶዶመን ረቲ ረመደማኒ ቆደፍደተኒሩ ገባሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አዳማ
ባራቶኒ ዩኒቨርሲቲው ተግራይ ከሰጥ በረቻ ቱራኒ ናንቸ ገለክሰኒ ካራውሎቲ ፊ ካራ አፋሪኒ ሚላኒ አከገላጅራኑ ሂማሜራ አከገባስኒ ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ መስፊን ራጌ ኢብሰቲ ሆስፒታል ሃይደር ኢሰማጋላ መቀለ ተርገሙ ከሰጥ በሩምሰ ሻከሊ ረካንቱራኒ ባራቶታ ባራና ኤቢ ፈማን ደበለቲ ባራቶኒ ሶዶምኒ ሚላ ፊ ኮንኮላአታ ዳኒ ኢማላኒ ማጋላ ደሴ ገላኒሩ ዳቢስ ተስገብይት እንከንከይ በሩምሲ እርጋ አዳንጭ ተይቦዳ ሞራ ማነ በሩምሳ ከሰቲ ደግርቶታፊ ሞርሚቶታ ሞቱማቲን ወልቆዱን ዋን ኡማቤፍ በረቱታ ከሰቲ ሙደምኒ ደለቹ ኢሳቲፊ አከ ኢፍቴ ባቴ በረቱ በሩምሳ ፈያ ከንታቴ ሜላት በየነ ኢብስቴት እርጋ ወራኒ ሞቱማ ፌደራላ ትግራይን ገለክሴ ባይ በረቶኒ ዩኒቨርሲቲቶታ ትግራይ ከሰጅራን ሚላን ካራና ኖ አፋሪሲ በሃጅራቹ ኢሳኒ ቪኦኤን ምርከኔ ፈቴራ ሞራማነ በሩምሳቲን አላ ወሬንጅራኒ ጅራቶኒ ናኖ ትግራይ ገርጋርሰ ኢሳኒ ፍጎዳኒፊ በረቶኒ ኩኒ ገለቴፈቹን ኢሳኒ ገባሰሜር ሚኒስቴሪ ሳይንስ ኢፊ በሩምሳ ኦላና ኤርጋፉ ለማሰሪቲ ኢሳ ኢረት ደበርሴን በረቶኒ አከሃለ ነጋኬ ሰጅራኒፊ ቆርማታ ሴሚስቴር ለማፋቲፍ ቆጳ አከጅራን ኢብሱን ኢሳ ንያደተም ባራቶተ ትግራይ ከኢሳ በሃጅራኑ ቢሮ ሃሶፍሲ ሱዳፊ አከብልብለ ኢሳኒ አርገቹ ሂንደንደኝ ሚኒስቴሪ ሳይንስ ኢፊ በሩምሳ ኦላና አሞ የኛ ከነት ሚዲያ ለሁን ደዋምኔ ኢብሰከኒ ነመለ kopa kopaatti ibsa hin kenninu waan jedhaniif deebii argachuu akka hin dandeenye gabaasaanii raadiyoo sagalee Ameerikaa ibseera. Maatiiwwan barattootaa ammayyuu ijoolleen isaanii akka deebi'aniif waamicha dhiyeessaa jiraachuun isaanii hin beekamu. Barattoonni yuunivarsiitii Maqalee keessa barachaa jiran haala nageenyaa gaarii keessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa kan haasofsiise barattoonni kun akka jedhanitti erga mootummaan federaalaa Tigraayiin gallakkisee baay'as tajaajila baankii fi bilbilaa dhabuu irraa kan hafe rakkoon biraa akka isaan hin muudanne dubbataniiru. Barattoota gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise keessaa barataa Tewodiroos Shuuraa akka duraanii ta'uu baatus kaaffeedhaan nyaata argachaa akka jiran dubbate barattoonni mooraa inni keessa jiru keessa jiranii akka qormaata fudhachuudhaaf qophaa'aa jiranu himeera. Naannoo Gambeellaarraa deemtee barumsa digirii lammaffaa kan barachaa jirtu Ojuluu Ota'oo erga mootummaan federaalaa ba'ee gara jalqabaatti sodaan jiraachuu isaa dubbattee yeroo ammaa garuu haalli mooraa keessa jiru tasgabbaa'aa ta'uu isaa himteetti. Rakkoon guddaan amma jiru waan manni baankii hin jirreef maallaqa dhabuu akkasumas tajaajilli bilbilaa waan hin jirreef maatiidhaa wajjin walquunnamuu dhabuu akka ta'e dubbatteetti. Barataan Fiqaaduu Dammaqaa jedhamu gama isaatiin akka jedhetti ittuu haalli mijatee barattoonni maatii isaanii biratti boqonnaa fudhatanii yemmuu haalli caalaa tasgabbaa'u deebi'anii akka gaarii ta'e dubbate barattoonni tokko tokko kutaa barumsaa keessa taa'anii yaaddoo maatii irraa kan ka'e akka bohanu himeera. Naannoo Oromiyaa irraa kan barumsaa fi Maqalee dhaqe barataa Gaaddisaa Maammoo gama isaatiin waan tajaajilli bilbilaa hin jirree fi barattoonni hedduu yaaddoo keessa akka jiran dubbate yeroo ammaa waa'ee barumsa itti fufuutii fi qormaata fudhachuu ittuu hin ta'in barattoonni hunduu kan barbaadanu boqonnaa fudhatanii maatii isaaniitii wajjin wal arguu akka ta'e dubbateera. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli ibsaa bakka tokko tokkotti deebi'uu isaa kan hime gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa tajaajilli geejjibaa naannicha keessatti akka jalqabame gabaaseera. Dubbihimaan adda bilisa baasaa saba Tigraay Geetaachoo Raddaa mootummaan milishoota naannoo Amaaraa gara waraanaatti erguudhaaf yaalii gochaa jira jechuudhaan balaaleffataniiru. Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jiranitti qotee bultoota Amaaraa hidhachiisanii Tigraay irratti duulchisuun bu'aa akka hin qabne himanii humna haadholee Tigraay ajjeesuudhaan dhufu kamiin iyyuu hin adabnaa jedhanii dhaadataniiru. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa adabbii hidhaa ji'a 15 jalqabuudhaaf aangawootatti harka kennaniiru. Jaakob Zuumaa bara 2009 hanga 2018 waggaa 9 fi yemmuu Afrikaa Kibbaa hoogganaa turan qaamolee mootummaa keessatti malaaf maltummaadhaaf saamicha godhamaa tureef himatamanii akka qorannootti dhiyaatanu gaafatamaa turan. Himannaa isaan irratti dhiyaate mormuudhaan kandidaa turanii Jaakob Zuumaa irratti manni murtii heeraa Afrikaa Kibbaa akka qabamanii hidhamanuu murtii dabarse. Yeroo ammaa nama waggaa 79 kan ta'an Jaakob Zuumaa bittaa xiyyaarota waraanaa, bidiruu humna waraanaa biyyattiitii fi meeshaalee waraanaa jaarmiyaalee Awurooppaa warra meeshaa waraanaa oomishanuu wajjin walqabatee malaaf maltummaa uumameef akkasumas qarshii sobaa maxxansuudhaan himannaa hedduutu isaan eeggataa jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Ajjeechaan pirezidaantii biyyattii irratti raawwatame lammiilee Haayitii aariidhaa fi sodaa keessa galchee jira. Ajjeechaa dheengadda galgala pirezidaantii Haayitii Juvenel Mooyis irratti raawwatameen booda manneen daldalaa waan cufamanii turanii fi jiraattonni manaa waan hin baaneef daandiiwwan magaala guddittii biyyattii Poorto Prins kaleessa qabbanaa'anii oolaniiru. Poolisoonni meeshaalee ciccimoo hidhatanii fi konkolaatonni waraanaa bakka hedduutti mul'achaa turan. Hoogganaa biyyattii ta'uu isaanii kan himanii muummeen ministeeraa yeroo Kilaawud Jooseef biyyattii keessatti labsii yeroo atattamaa hojiirra oolchuu isaanii himaniiru. Akka aangawoonni Haayitii jedhanitti namoonni meeshaa waraanaa jajjaboo hidhatan qondaaltota Yuunaayitid Isteetsi warra qoricha nama adoochuu sakatta'an fakkaatanii mana pirezidaantichaa seenuudhaan pirezidaanticha ajjeesanii haadha manaa isaanii madeessaniiru. Ati mana pirezidaantii Haayitii Yuunaayitid Isteetsi keessatti Mayaamiitti wal'aanamaa jiru. Namoottan ajjeechaa qindaawamaa ta'e kana irratti hirmaatan afaan Ingiliziitii fi afaan Ispaanishii akka dubbatanu himameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata qophiilee keenyaa fanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማቲ አደበበሽ ጎበና ከቶርባን ከነከ ሰቡቆታኒ ዳዎቹን ጀጀበይ ሰኒጅሩ አደበበሽ ጎበና በረጅረኛ ሳኒት ዳይመን አዳ ባንቀምነ ኩሞተት ለካው መንጉድሱት ከበከመዮተው ከንሳኑን ደሰኒፍ ገጌ ሳቱረን አባን ጉድሰ ዳይመን አበበሽ ጎበና ወጎተን አፉተሚቶ ኮደብረን ከሰቲ ደርገጎተ ኩመዲበቶ ኮሊፍ ለንጂ ጎምሳ ከከነተውኒ መመጅራ ደርገጎተ አባት ቸከሰት ለንጂ ፉደተን ከሳት ኢባራር ኪጃተ ሚሽን አባቶ ተሞቱ ማፍከሞቱ ማንታይን አደዳ ከሰት ሚንደፈሙ ከኖጀታጅረ ዮተው ሐርክ ኩደሸንሞ ኦጆፊሳኒ ኡመተኒ ኦጀቻጅሩ ጀደን ትጋፈተማን ሰብቁንምቲ አባትቻ ኦቦይት ባረክ ተካልኝ አሃዳም ጦቱ ፍንዝኔ ረጋባስ
ኢትዮጵያ ከሰት ደርገጎን ኩማተማል ለካማን ሆጅ ደብዱማ ሄዱዳን አከደራራማን ዱበተማ ካምበረቴስ ከንበረኔስ ካምባዲ ያጅራቱስቴ መጋላጅራቱ ሁንዲኑ ረኮ ሆጅ ደብዱማ ሐማፍሳት ለማኒጅሩ ኬሱማ ይሮዲዮዳን አሲት ኤብፈምቶን ዳብሌ በርኖታ ኦላኖራ ኤርገ ኤብፈማኒን ቦዳ ዮሂን ቀጨረምኒ ማነት ዴቢአኒ ማቲረት በአተኡ ሳባ ከናኒስ ሐምሊኒሳኒ ሆጅ ደቡኒ ፊ ማለቀደቡን ወልት ደአማኒ ደርገጎታ ሄዱ አብዲኩተተንረት ጥይፈኖን ወጎ ተንደርባ ሄዱዳ ፎጀቻ ትሬራ ዊርቱን ጉድሳፍ ኩኑዘ ዳይመኒ አበበሽ ጎበና ኦቦይት ባርክ ተካልኝ እትጋፍታማ ቁንምቲ ኡመታ ዊርቱ ከናቲ ሌንጂን ዊርቱ ከነከሰት ደርገጎታፍ ከነሙረት አከዘችሁን ይብሰኒሩ
ዳበን ኩኔ ገዳበቲ በሮታ ፍርተመን ዳርበን ከሰቲ ደርገጎት ሄዱ አንጎም ሴራ ከሱመቱ ሌንጂ አከ ኦጉማ ከኑ ሌንጂ ኦጉማ ከኑ ረት ዋን ዱቹ ደረገሚ ፓኬኛ ፍገራ ካበሸዋ ፊቺ በከጀራ መሐመዱራ የሮ አካማ ከና ሞቱማኒ ቲቪቲ ከነክ በበልሽን ዱራ ዳሚ ኩታ ኩዳኒ ላማ ቱሙሬው ካሙ ኩታ ኩዳን ቱሙሬ ኤርግዩን ዴሙ እናሰን አበበች ጎበና ኮሌጅ በነኒ ገርቴ ሌንጂ አዳዳ ደርገጎታ ካንፈለኒ ስላ ኮሌጅ ዱንፋ በረቹን እንደንዴም ብልሳን ኢኑማዩ ከትራንስፖርት ከፈላቲ ሳምበርቲሳቱር ድርገጎን ባየን ይያርሰን ጎሰ ኦጉማ ገራገራቲን ለንጀኒ ኦብደንደው ደንዳን ይያንጂቹ ማሊኒ ረኩብየ ከና ዮኪንሙ ረኩ በሌሱን ከንደንዳሙ ዮኪጁማ ይሩሱን ከንደንዳሙ ድርገጎ ተባን ጎንሱታን ድርገጎን ጉ አንጓማን ዮኪንሙ ኦጉማ ከባደ ሊደለጉ ማቲሳኒን ገርጋሩ ቢየስኒ ገርጋሩ ይጭውረ ኢሳኒስ ፍሎሶፊያ ከሲቀቡ ከናዲ ከንደገጎ ተረት ጥየፈተኒ ወከናሞ ድበርቶ ተረት ጥየፈተኒ ካንዛኒ ኦጅተን ታይሞ ተኩንሱ ተበለጠን ጅቹ ፒጅ
ዊርቱን ኩን ሌንጂ ኦጉማ ገራገራ ከንደገጎታፍ ኬን ካኒብሰን ኦቦይት ባሪክ ደርገጎታፍ ጨራ ሆጂ በርባዱ ወሊንሌ ሆጂ ኦጅ ተማጅሩ ኤረኒሩ
ተኮፋ ከአበኒ ኬኛ ደርገጎታ መስንጀለ ጎት ለኮሰኔ ዱራ ለኮስ ከወረከናው ከሰራው ጋወል በረቀብዲላልቱ እዱዳፍኒ ጫራ ሆጂ እጅቱን አበረገኝ ከሰቲ ከኑፊዳባኑስ ሙራዚ ከናብት መከነ ከሰቲ ወጀተኒ እኒጂሩ ባይ ሙራሳ አከወጂ አርገተኒ ወኒጎና ገርቲ ሊንክ ጎት አመፈከኛ ትበሮት እጅቱን ክያ ምሪደገጉማ ከሰቲ ከናርገማን ገሩ ረኳደዳ ተሳተለማኒ ቢያራባ ነካኒፋ ሲራና ለባጂ ቹክየ ተመኒ ፈከንዴቢያን አከሱማ ከራራፋ ከንጅራተን ድበሮት እጅንጅራኒ ሳለማ ሌንጂ ከናፊ ወሌንጂ ሰንደሞ ከወረቀጣሩ ደንዳኖችንም ሊንክ ይጎና ይጥ ሌንጂ ስነባሱ ቆፎዶንቴን ጫራሆጂ ፈካርገ ተንጎና ይጥ ወን ጉዳንገሩ ንይ ስኪሊ ሳኒከን ነው ስኪሊ እና ሳኒከን ነይ ይሳኑ ኦፊሳኒቲ ደለጋ በርበተቹ ንደንደውጭ ወን ጉዳን ስኪሊ ካባጩ ሳኒቲ
ድርገጎተ ዊርቱን ኩን ሌንጂ ሲከሳ ዲበንዳንስ አዴተማ ኦል ሆጂ ቱብ አኒሩ ኦፊሳኒስቴ ማቲ ሳኒፍ አከሱማስ ቢጀቲ ዳፍ ጉማቸ ታይሳ ጅሩጅዳን ኦቦይት ባሪክ ደርገጎት ዊርቱ ከነከይሰት ለንጂ አርጋታን ከይሳ ደርገጎ ኢዩ ኤልጌታቾ እሰተኮራ ደርገጎንኩን አከምት ገረ ዊርቱ ከናት አከዱፈ አከናን ኢብሴራም
ስማርታፕ አዲስ ላይ ስጠኛ ባሽ ተማሪ ነበርኩኝ
ስማርታፕ አዲስ ከዊርቱ ጉዲሳፊ ኩኑ ሰዳይመኒ አበበሽ ጎበና ከይሰቲ ለንጂ ፈምቶ ተመርሳ ሰግለፋ ከይሳ ተኮዳ አመግዱ ከና ከይሰት በርሲሳንጅራ አመግዱ ገለ ከና ከይሰት በርሲሳንጅራ አኒ ሮገረ አበተ ከና ትዱፉ ቁርማተ ኩታ ቁለነፋ ኩፌን ጎሰበኖ ታጃርሳቲን አበተ ሊንጂ ቴክኒካ ፎጉማ ከይሰት ሊንጃንቱሬ ገሩ ሆጂ ነርገነቱሬ ኤርገን አስገሌ ጎሰበኖ ተሄዱ በርደንጅራ አይሲቲ ጎሰበኖ ተሙሜተውስ እትደበለታን ሆጂ ኡመቹ ይረት ሊንጄራ በርኖታ ሃለጅሪኛ ለመወሊና ከምትወሊ ገሉና ከደንዳሙፊ ilaalchoo fiif qabnu fooyyee surratti leenjii guddaa argadheera. Isaan dura ofitti amanamummaa hin qabuun ture. Homaa hin danda'u jedheen of tuffadha ture. Garuu erga leenjii kana hordofee xumuree booda bakkin ofiif qabu baay'ee adda ta'ee jira ittiin gammada. Amma namatti haasee amansiisuu nan danda'a. Amma ilaalcha koo sirriitti naaf jijjiireera. Nama guutuu ta'eera akka kooti.
Leenjiin kun ilaalcha irraa eegala jechuun ibse UL.
Namoonni kunneen yeroo baay'ee namoota ofitti amanamummaa hin qabne carraa hojii kan hin arganne namoota waliin akkamittiin akka waliin dubbatan kan hin beekne walii galuu kan hin dandeenye fi hubannoo homaatu kan hin qabnedha. Gara smart app addisiin kan dhufan. Kanaaf namoonni kunneen gara addunyaa hojii kan hin seennedha. Namoota hojjanneetti milkoofna jedhan kan abdii hin qabnedha. Ergaas dhufan booda garuu gosa barnoota hedduutu kennamaaf. Wanti guddaan ammoo nama isaanirra waa beeku osoo hin taane lama sadii ta'anii waliin wal barsiisu. Kun ammoo salphaadhumatti ofitti amanamummaa isaan horachiisa. Guyyaa hunda leenjiin kennamuuf guyyaa fi gosaan gargar ba'eetti kan kennamuuf. Adeemsa kanaan namoonni hedduun jijjiiramaniiru. Yeroo as leenjii kana xumuranii nama guutuu abdii horate nama hojiif kaka'umsa qabaate ta'anii bahanii jiru. Anis adeemsa kana keessan darbe.
Shamarree Masarat Gobazee jiraattuu magaalaa Finfinnee naannawaa Gullallee yeroo taatu barnoota hortikaalchariitiin yuunivarsiitii irraa bara 2011 tti eebbifamte. Erga eebbifamte booda waan ishee mudate akkasiin ibsiteetti. Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofiis ta'e biyyatti jijjiiru keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turani. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraa seenuurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiru hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaan jira. Baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarati. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa Boqochuu waliin walqabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Giitaa Paasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni embaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa uummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseera jechuun ambaasaaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeera jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa embaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti dubartoonnii fi durboonni dhibbootaan lakkaa'aman waraansa naannoo sana keessatti geggeessamu keessatti garjabina guddaadhaan humnaan gudeedamuun isaanii gabaasamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya loltoota isaa achii baaseyyuu waraansichi hin dhaabanne. Gabaastuun VOA Heather Murdoch dhiyeenya yeroo hojiif maqalee turtetti dubartootaaf durboota gochaa namaan sun irratti raawwatamee lubbuun hafan keessaa haga xiqqoo dubbistee turte. Gabaasaa isheen qindeessitetu jubeetu dhiyeessa.
Seenaawwan jiran yeroo mara wal fakkaatu. Loltoonni mana dhufanii abbaan warraa, abbaan yookaan obboleessi eessa akka jiran gaafachuudhaan loltoota ribxe loltootaati ittiin jedhu. Haadha warraa, intala ishee yookaan obboleetti irratti aleellaa raawwatu. VOA'n kanneen hookkara saalaa kan humnaan gudeeddii irraa hafan dubbisee jira. Eenyummaa isaaniillee ni dhoksaaf. Huuruu qawwee natti qabuudhaan natti iyyaa. Abbaan kee loltuu akka ta'e ni beekna. Qawwee isaa nutti kenni. Naan jedhan jette.
I told them that I didn't know where my husband went.
Abbaan warraa koo eessa akka inni dhaqe akka hin beekinan ittime jette. Daa'ima koo durbaa itillee lafa jiru irratti darbanii sadii ta'uun dabaree humnaan na gudeedan. Yeroo kana mara daimiko nibosi turte jette hogan hospitala tigray ke sa kajadanitti sababalu lage ge samajru ran kankay yero heddu kanin dararanum na gude dirratrawote ulfan barbaachisne yokan ukubarra itti sugargaru fiero tu darba dubartonni kun qamaanis tay sammun midda gudda turragayra jadan muse tasfaya suha hospital referali aidararati.
But when you see especially women who've been
ubatte kesuma dubartoni iruta heddun gudedaman innasan argitu utwatittin dubatin dur kuta kesaturan kesa batamani bau qabu milande mun dandaan jedan asbana kajadanitti diban uga halellale akasi jireñ mati fawasa gutu wanje quf waldan safayan wan madala mu dandaw miti lolli baati sadasa kes motumma federalaf loltota tigray giddut kee lollisun turban darbe motumman federala ukasa dabin sagam tokko labsun nanno sana rajreisa ise wan baif halisa battarajjirame umnonni federala tigrayn isani bawun tarsimof sababa namo mati nijed umnonni tigraymo nutoche arejed garu kuma kanne lakawman ajjefamani kanne millionan lakawman mo qera wan buqanif rakkon namo mati tigray keesa akkan amate jira umanni kuma dibba afurte hedam beelandara ramajira miliyona tokkoftu qasaddeet kanneen ta'animmo qarqarafaan beela jiru kanneen mirga namaaf qabsaan akka jedhanitti hokkarisaala dubartoota tigraay irratti geggeessabuuf walitti bu'insa sana keessatti imma akkaan yaaddessaa ta'e amma yuutti fufee jira kanaaf gorsitoonni hospitaala maqalee keessaa akka jedhanitti gargaarsaaf gara isaanii kan dhufan lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha.
One survivor says over 20 survivors are rated as a time
namnira old tokko kajettutti enna sanatti kannen digdamataan gudedamaniru garu asdufun dandaan jette kannen midan raga yokan godina warana ke sattidan qamaniru yokan moggaatti qodamna jedani sodatu yokan immo loltonni umnan isan gudedan yo san gabasan debisani halella duratrawotu jedani sodatu.
One of the soldiers came in the room and raped me.
Loltu kesa tokko kuta an kesa jiru dufe humna na gudede yero sana maranan igan ture garu ergani de me bod maati kottinimne ofi kon oksat qabadde jette dumaratti icciti ko base dubbachun poqonna naaf kenne jetteti garu miidan sheeragay intara she wogga ku dasadi halella sana ijaan argitef kan biye sheeratra wata aruma jijjiruun hin danda'amu jette.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii fayyaatti ceena. Vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun waamamu hubaatiin geessisaa jiru addunyaa irratti sodaa uumuunsaa gabaafamaa jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala yaaddessaa kana laalchisee dhaamsa dabarsan jaallannitu qindeessee dhiyeessa.
Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 hamaa keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhaanoom oduu gabaasotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koroonaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaa irratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taane gaggeeffamuusaan ta'uu bachisan. Waajjira haadhoo kan jaarmeeyaa fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurraa Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaalii waraanan baatilee dhufan keessa tallaalii kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu. Hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala olettis bashannanaa jiru garuu jedhan Dr. Tedros sababaa tallaaliin kun addunyaa mara haala addaddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru kun ta'uun immoo hanqina oksijinii fi wal'aansa fayyaa fide biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeesse ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirratee dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan. Sababiin isaas oomishniif raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis diinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. Sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koroonaa waliin walqabate dhiyeenya kan miliyoona 4 darbe yoo ta'u, kunis biyyootii hedduun uummata isaaniif tallaalii quubsaa ta'e waliin ga'uuf carraaqaa yeroo jiranitti. Biyya ofii keessatti gama tallaalii waliin ga'uuf sabboonummaan mul'atu kan biyyoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an gochaa jiran akkasumas qooda guddaa keessaa qaban kun jedhan Dr. Tedros dhukkuba afuura baafachuun daddarbu kan vaayirasiin saatattamaan bifa jijjiirratee namaa gara namaatti darbuuf milkaa'eef tarsiimoo quubsaan taaneef dogoggoraa jedhaniiru. Ministeeronni maallaqaa ka biyyootii addunyaa irratti diinagdee gurguddaa qaban G20 yookaan G20 jedhaman dhuma torban kanaa xaaliyaanii keessatti walga'ii qabu jechuun kan hubachiisan Dr. Tedros ministeeronni maallaqaa kuniif kanneen biroo hanga baatii fulbaana dhufutti uummanni biyyootii adda addaa keessa jiru harki 10 tallaalii akka argatan akkasumas dhuma bara kanaa jechuun 2021 lakkoofsi kun harka 40 ga'uu akka danda'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Meeshaalee tajaajila fayyaaf barbaachisaa ta'an walqixxee oomishuu dabaluuf akkasumas raabsuuf maallaqi barbaachisu ramadamuun weerara vaayirasii koroonaa hatattamaan xumuratti gochuuf lubbuu namaa du'arraa baraarsuuf jireenyis akka itti fufu addunyaa irrattis bayyanichisi diinagdee isa dhugaa argamsiisuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhaanoom dubbatanii jiru. Dhimmuma dhukkuba COVID-19 kana keessaa tuumba'in gara United States itti ennaa deebinu. Kutaalee United States 10 keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Pireezidaantii United States Joe Biden kibxata darbe akeekachiisa kennaniin dammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun ammayyuu tallaalii kan hin fudhannee fi dhukkubicha ofirraa ittisaa waan hin jirreef jecha hawaasni isaanii balaaf saaxilamee jira jedhu. Pireezidaant Biden kibxata darbe uummataaf iyyata dhiyeessan kanaan gosti vaayirasii bifa jijjiirate ka deeltaa jedhamu caalaatti ka daddarbuu fi caalaatti balaa ka geessisu ta'uu hubachiisan. Ameerikaa bakka adda addaatti namoota dhukkubsatanii jiran walakkaan gosa vaayirasii kanaan ka qabaman ta'uu hubachiisan. Keessumaa addumatti kutaa Kaansaasii fi Mizuurii vaayirasiin bifa jijjiirate ka deeltaa jedhamu kanaan namoonni qabamaa akka jiran gabaafamee jira. Namoota tallaalii hin fudhatiin jiran keessa weerara ka'uu maluuf mootummaan federaalaa deebii kennuuf jecha gareelee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetan sossoosaa ka jiran yoo ta'u kutaalee namoonni tallaalii argatan itti xiqqaatan keessatti vaayirasii deltaan kun jiraachuu isaa faana bu'uun ittisuuf deebii kan kennan ta'uu pireezidaant Baayiden masaraa waayit haawus irraa haasawaa dhageessaniin hubachiisanii jiru. Amma calliinsaan ilaaluu hin dandeenyu jedhan. Baayiden kana dubbachuu isaanii yeroo gabaabaa dura hoogganaan paartii rippaabilikaanotaa kan saneeta keessaa Mitch McConnell Kentaakii bakka uummanni harki 43 qofti guutummaatti tallaalame irraa haasaa dhageessisaniin tallaalamuu dhiisuuf sababaan tokko hin jiru jedhan. Tallaalii kennamurraa amantaa dhabuun keessumaa rippaabilikaanota bira jirutu bulchisi pireezidaant Baayiden hanga adoolessa 4 ga'eessonni Ameerikaa harki 70 akka tallaalaman gochuuf karoora ba'ee ture an kaakse. Kana malees sabxiqqaaleen hangi tokko tallaalii kana fudhachuurraa duubatti harkifatanii jiran. Baayiden kibxata darbe haasawaa dhageessan kanaan guyyoota muraasa keessatti lammiiwwan Ameerikaa guutummaatti tallaalii kana fudhatan lakkoofsi isaanii 1,600,000 ni ga'aa jedhan. Lakkoofsi kunis yeroo aangoo pireezidaantummaaf dhufe jechuun baatii 5 dura gara 3,000,000 ture jedhaniiru. Waaltaan to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n akka jedhutti lammiiwwan United States 100 keessaa harki 67 tallaalii kana tokko fudhataniiru. Kana malees harki 47 tallaalii lamaan guyyaa bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessa 4 itoo hin ga'in talaalamanii jiran. Qophiin fayyaarraaf qabu kanuma torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.